sweet, my baby. You blow my mind and you're catching my heart, oh. My sugar, sugar, my lady. My chocolate, vanilla, cocoa, ah, sweet, oh. Fundi wadiko, uko makini kunivusha kila pigo. Fundi wajiko, una malingo. Salakasi makaleti siyo gogo. Cause I'm loving with somebody, you. I never let you go, chop mama niye. My beautiful girl wakutamani you. Wapambe na wano kuswapela maniye. Cause I'm loving with somebody, you. I never let you go, chop mama niye. My beautiful girl wakutamani you. Wapambe na wano kuswapela maniye.
Please come close, I wanna talk to you. Umenifunguria dunia. Ya upendo imekuwa na chotaka. Ulinisubilia najua. Mapema baby umenipata. Yeah, forever, forever. Nakupenda shadata na we. My sunshine, my ore. Sito kwa chata baki na we. Forever, forever. Nakupenda shadata na we. Sunshine, my ore. Sito kwa chata baki na we. Forever, forever.
Devant, 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 devant. Devant.